na 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 sauti yako inaonyesha kuchoka majibu yako yanaonyesha kunikatia tamaa ayo ayo ama unadhani huku nilipo mambo yameenda sawa labda unadhani nimevunja kiapo tulichopanga mama sio hivyo japo siku zinakimbia kinoma kama nilivyo baka kurudi nyumbani naona noma sina Chunga mzinga wangu ujaze nyuki walinde asali ona kutamani mama mluki wakae mbali wala sina mwingine wendo changu changama changama wasije kurubunyo kani acha mazima sina jinsi tu ila ukweli nimekumisi sana ningekule
You can call me.